westheatmusic.com.
Yeah, this goes to all the boss ladies. So boy Bobby Sabik, Wakwamez, K-Series finest, Biggie, alongside Joss Banner.
Anisa kona kupila kosi uwele yange. Ay bakunani ya kushonga kafu aikambange. Zazile ukata itaba sinaha kuomboka. Akada the people kuliba vone ya butoka. Come, nize una. Come, utoko panya siku.
Nize una.
Kantuzwa kumoni
nise unani, nise unani.
Wele yange wende na ngombe ufumu ulingane. Wele yange wende na ngombe ufumu ulingane. Ufumu ulingane.
Miaka tezi malatu akunopira kuyana. Wogu sirengi kukuvinera makishi. Nibata madamu ataifa bondi. Noti totu zwinya nitolu vona tuchiki. Totu kona kukuyumba after kukusia malasti. Mane nge kashiki. Ani sambare I can trust. Kulinewe kuyakulo na kona kumosia laki. Noti zeo zabu piti meleni. Kapa kwa kuhuzwele labaku vizamu kuwa. Akuswale swala neve kwa tupamela. Kapa mane baby neve kubesa vitumbua. As a man of the house in it is a big fish. Fate kwa madamu ipandela kwa tuvowa. Nozivaize, wele yange, wende nangombe ufumu ulingane. Nwasi libera baby, akutai ni gauda kulimane ufumu wohohane.
Anisa kona kupila kosi uwele yange. Aiba kunani ya kushonga kafu aikambange. Zazile ukata itaba sinaha kuomboka. Akada the people kuliba vone ya utoka. Come, nize una. Come,
Biggie,
utokopanya sifu.
Buzwa numa nyalo hape afapata. Ye kwa teni yo, kinan starta. Mkaba visa fera fake from polo fita. Spetta money quick ingela mama sita. Mkaba United, inge Manchester. My boss lady, my number one hustler. Likutele kwa teni money ni fat double. Ilire money kusina kupumantambo. Amunde wali yemo awa ni alati. Achalo manyalo anifitezi kwa lefty. Ilire towolo tiriti. Lukwa ulule ya wedding committee. Kufanga, ufanga ya mufanga. Kina ya lunga, nive ya munganda. Baby I love you, let me touch you. Let me touch you, let me kiss
Anisa
you some.
Anisa kuna kupila kosi uwele yange. Aiba kunani ya kushonga kafu aikambange. Zazile ukata itaba sinaha kuomboka. Akada the people kuliba vone ya utoka. Come, nize una.
Nize una, nize una.
Come, utokopanya sifu.
Nize una, nize una.
Mwele yange, kantuzwa kumoni.
Nize una, nize una.
Wele yange, wende na ngombe ufumu ulingane.
Wele yange, wende na ngombe ufumu ulingane.
Ufumu ulingane.
Yeah. Shout out to manager Skadix Gongo. My boy Eddie Jr. Mr. Alicia Scalabo. Mataka koma kayawe, 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 kayawe. Mr. Kelvinho, Mr. Mulemba, Kamea, Kamea. My boy Fresh Up, King's Barbershop, KC Mbunga, DJ Caps, John J, Mr. Charles von Desmascu, Calabo, Mr. Martin Sioma, Vedax, DCH Kaosh. Let's go.